Latino
wanasema mapenzi ni kama beer, nikisha kunywa kidogo najiachia. Kwako wasiwasi sina, got no fear, kizungusha figa lako nalikamatia. My African girl, you are so beautiful.
You are so beautiful.
Achani kubebenzi, baby, here we go.
Baby, here we go.
Nimepita kila kona, nkapita kila boma. Nikitafuta kama wewe, lakini sikumona. Hake Mungu nakupenda, baby girl, we ni killa.
Baby girl, we ni killa, killa.
Kwenye moyo, kwenye roho, umesimama kama pila.
Umesimama kama pila.
Hake Mungu nakupenda, baby girl, we ni killa.
Baby girl, we ni killa, killa.
Kwenye moyo, kwenye roho, umesimama kama pila.
Umesimama kama.
Acha nikupe mapenzi,
nikupela.
Nikupe mapenzi,
nikupela.
Acha nikupe mapenzi,
nikupela.
Nikupe mapenzi.
Baby girl, killa, 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 killa. Kwenye moyo killa, 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 killa.
My baby girl killa, kiwa na machungu basi wendo peni killa. Una tatizo apeteti ya chakula, una flaws apetena mwanamke sura, vuta taswira.
Oh mama, sunajua si tunavopendana. Oh mama, tuombe dua tusije kutengana.
Oh mama, sunajua si tunavopendana. Oh mama, tuombe dua tusije kutengana.
Hake Mungu nakupenda, baby girl, we ni killa.
Baby girl, we ni killa, killa.
Kwenye moyo, kwenye roho, umesimama kama pila.
Umesimama kama pila.
Hake Mungu nakupenda, baby girl, we ni killa.
Baby girl, we ni killa, killa.
Kwenye moyo, kwenye roho, umesimama kama pila.
Umesimama kama pila.
Acha nikupe mapenzi,
nikupe.
Nikupe mapenzi,
nikupela.
Acha nikupe mapenzi,
nikupe.
Nikupe mapenzi.
Baby girl, killa, 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 killa. Kwenye moyo killa, 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 killa.
Hake Mungu nakupenda, baby girl, we ni killa. Kwenye moyo, kwenye roho, umesimama kama pila. Acha nikupe mapenzi, nikupe mapenzi. Acha nikupe mapenzi, nikupe mapenzi.
Baby girl, killa, 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 killa. Kwenye moyo killa, 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 killa.